Sinika na nachoka kumunzi. Sinika na kwa sundi sovutika. Sinika na nachoka kumunzi. Sinika na kwa sundi sovutika. Napwera mkararo sakira ndarama. Napwera mkarare kufuna nchito. Napwera mkararo sakira ndarama. Napwera mkarare kufuna nchito. Iyamise. Sinika na nachoka kumunzi.
Iyamise.
Sinika na kwa sundi sovutika.
Napwera ne.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Napwera ne.
Napwera mkarare kufuna nchito.
Iyamise.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Iyamise.
Napwera mkarare kufuna nchito. Kweni nachoka sinapunzi ile kuba. Kweni nachoka timagwira nchito. Kweni nachoka sinakarepo ure. Kweni nachoka timagwira nchito.
Iyamise.
Sinika na nachoka kumunzi.
Iyamise.
Sinika na kwa sundi sofutika.
Napwera ne.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Napwera ne.
Napwera mkarare kufuna nchito.
Iyamise.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Iyamise.
Napwera mkarare kufuna nchito. Sinika na nachoka kukatete. Sinika na kwa sundi sovutika. Sinika na nachoka kukalomu. Sinika na kwa sundi sovutika. Era sinika na nachoka kusesheke. Sinika na kwa sundi sovutika.
Iyamise.
Sinika na nachoka kumunzi.
Iyamise.
Sinika na kwa sundi sovutika.
Napwera ne.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Napwera ne.
Napwera mkarare kufuna nchito.
Iyamise.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Iyamise.
Napwera mkarare kufuna nchito. I am a soldier, remember me. I am a soldier fighting for survival. I am a soldier, remember me.
Remember me.
I am a soldier fighting for survival.
Remember me.
Though you change the government, I never change.
Don't bring me down.
I am a soldier fighting for survival.
Hear me now.
Sinika na nachoka kumunzi.
Nimvelele.
Sinika na kwa sundi sofutika.
Sakira ndarama.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Sakira ndarama.
Napwera mkarare kufuna nchito.
Manja niri nayo.
Napwera mkararo sakira ndarama.
Pasa nchito.
Napwera mkarare kufuna nchito.
Sinika na nachoka kukasama. Sinika na kwa sundi sofutika. Sinika na nachoka mwinirunga. Sinika na kwa sundi sofutika.
Remember where you come from. Zambian Music Plumbers.co.